mabinti wa mjini dama ye. Wanasata pesa all night, yeah. All night, yeah. All night, all night. Wako online, wako online, wanatafuta pesa. Wako online, wako online, wanazisaka pesa. Online, online.